tena, alafu pause. Ukisonga mwe kwanza unatoa so. Wati hapo nika umekula kiapo. Wonga shit na niende na kiacho. Lip ni mafi shida iti na sipi nda chick lika dikinga hip zina shit. Shiva love you for the whole year. I am not a weak. Kota tena, alafu pause. Ukisonga mwe kwanza unatoa so. Wati hapo nika umekula kiapo. Wonga shit na niende na kiacho. Lip ni mafi shida iti na sipi nda chick lika dikinga hip zina shit. Shiva love you for the whole year. I am not a weak. Bado mina ulizia, najwabe ya shekila. Aliliza, what happens if we go broke? I told him, stay away.